masija hey,
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanya gobwani
newe banke masija hey,
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
nziza kulondola ngolo zati nkulabanga balala embera zo siza bulijjo byokola bisuse kubyabalala ye kwa mwenya omusana negwe kweka onyiga bunyizi eggulu ne lyechanga kibuyagana kunta era kati nategedde gye wali obeera kibaddenga kyama kyange nga nakitereka ku mutima gwange tenno waliddwa nyambo njoleyole mbulira manyako abalala sijja bagamba
amanyago gwani newe banke masijja bagamba
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanyago gwani
newe banke masijja bagamba
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
obumwambu tintinze pulira kwesunze obongo obumyutinze obwefuze ndowooza gwe omutima ogubaludde oguyingidde lawo gwali gwetuze Let me take you home. You're full of goodies. Kankuyite sweetie, sweetie. Butuchusamu kuyite honey, honey. Bugana nja kukulopewa mami. Mubula mubuno kusava chimu company. Kankuyite sweetie, sweetie. Butuchusamu kuyite honey, honey. Bugana nja kukulopewa mami. Mubula mubuno kusava chimu company.
Malaika, amanya gokwani. Newe banke masija kakamba.
Malaika. Osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanya gobwani
newe banke masija bagamba
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
DJ Erico the me
Tali kunta betuli vera mulavu enkuba teritonya enjuba terigwayo chibuyaga tali kunta kankuyita sweetie sweetie batuchusamu kuyita honey honey bongana nja kukulopewa mami mubula mubuno kusaba chimu company
malaika amanya gopani newe banke masija
bagamba malaika
osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanya gokwani
newe banke masija bagamba
malaika
osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanya gokwani
newe banke masija bagamba
malaika
osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika
amanya gokwani
newe banke masija bagamba